Uganda olwaleero ya kwegatta ku nsi yonna okujjukira wamu n'okwefumiitiriza ku bulwadde obwa mukenenya ng'olunaku luno lubeerawo buli ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa December buli mwaka okusinziira mu bibalo okuva mu kakiiko ak'eggwanga akalwanyisa endwadde eno eya mukenenya aka Uganda AIDS Commission abantu akakadde kalamba n'ekitundu be balina akawuka kano aka mukenenya omwaka guno ogwatuukira mu makkati era ng'akawuka kano kasaasaanira ku bitundu bitaano n'akatundu kamu ku buli kikumi mu bantu abakulu. Uganda erina ekirooto eky'okulinnya ku nfeeta obulwadde obwa mukenenya omwaka ogwa 2023 we gunaatuukira. Omulamwa ogw'omulundi guno mu nteekateeka ey'okujjukira abantu abazze bafa endwadde eya mukenenya wano mu ggwanga. Gugamba nti okukwata ekkubo ettuufu obulamu bwange eddembe lyange. Kakati wano mu ggwanga Uganda omukolo omukulu gwa kubeera mu disitulikiti eyo ey'ebushenyi wabula ebibalo byongera okulaga nti abantu akakadde kamu 40,000 be bateeberezebwa okubeera ku ddagala eriweweeza olumbulege luno nga by'ebitundu 9 ku buli 10 eby'abantu abakalina okutwaliza awamu.